Kama ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao, bidhaa za kutijali tu hali mashauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa tauni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa, rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali ya ta. Kawe ni MC, stick to the wax, unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia wadhiju wanatawala industry, na we bado uko chini kabla jina yako igrow, jipe miaka kaa nane. Kalasman kutukane ndo ujulikane, hip hop ni culture ya love, usisahau. Pole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati ma lyrics zetu manze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi, kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali, nivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhali gani? MC lango la kuroga ni kupata mali, matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubaliwa na wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari, kusema na mimi nasema lakini tunisa.
Tuendele ama tusiendele, 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 tuendele ama tusiendele.
Niaje bro, niaje sister. Bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love to y'all.
Nina traki nina mistari Swahili jahili, mkono wa kushoto ni Mike Mbota na bangili. Tema na mimi kau na rhymes kami ambili, kasi vyo risasi kwa shingo macho na akili. Lakini kabla ni jaze na fasi ya pili, lazima nirudishe matusi za hama kafiri. Barabara na gari na wacha mkiwa chakari, kazi ni usafiri na sima MC machachari. Kabla single yako ipite yangu kwa chati, geuza jina, geuza flow, geuza trouser na shati. Na bado kitoboa kuniguza ni bahati, na roga na kihindi tena kigujarati. Yeah, saga blow, ziki zao, ziki zao. Kutema na mimi lazima utupe mbao. Ule jama mlitha rao sana speak up bunduki. Chiki plow, chiki chiki plow plow.
Atu cheki na wazi. Mafans wetu wamesema ndio. Au sio? Au sio?
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Niaje bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love for y'all. Niaje bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love for y'all. Niaje bro, niaje sister. Love for y'all, niaje bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love for y'all.
DJ Charismatic.